Blog Talk Radio.
Ningojezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyu biganiro nanjye mutubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'2021 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko mubimenyereye kwa kane ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera muri hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda ku munyarwanda ahagaze ku munyarwanda afashwe na kariya gatsiko ku munyarwanda atsikamiwe na kariya gatsiko turavuga tuti ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ari ku bundi byagombye kuba ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda. Rero iryo ni ijambo tudashobora kuvuga kubera yuko nta bukungu mu Banyarwanda. Abanyarwanda barashonje, Abanyarwanda barakenye, Abanyarwanda ntibanyakujye, Abanyarwanda barakubititse, Abanyarwanda nta majya n'amaza, Abanyarwanda nta mashyi no mu mudiho, Abanyarwanda ntibanyaguhera. Ubwo rero abantu bameze gutyo bacuzwa utwabo, batakigira gakondo, batakigira icyo barya, batakigira akenda ko kwambara, batakigira ako bahingaho ngaho ku ruhande nibura ngo babashe kugaburira abana, abana imisatsi yaracuramye za bwakini zose. Abantu ubundi mu Rwanda ni banyakwigendera abaturage. Ubwo rero ntiwakwibeshya ngo uvuge ngo ubukungu. Kindi bya none ntiwakongera ngo uvuge ngo imibereho myiza. Iyo imibereho myiza, imibereho myiza ntayo. Barashonje, barakubitwa, barahondagurwa. Ikiboko cyaragarutse, baramburwa utwabo, baracuzwa utwabo. Imibereho myiza se mwambwira ko ari iyihe? Ntayo. Umunyarwanda rero ni nyaguhera. Umunyarwanda nahaguruke yirwaneho, Umunyarwanda nahaguruke arwanire uburenganzira bwe. Kariyo nekwizindwa amagambo, byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niwe muri kunyumva ijambo ni iryanyu?
Ndakumva neza Chantal, na uranyumva?
Yego, ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze, ndagushuhuje, ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ngasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba imbere mu gihugu cyangwa se ahangaha mu buhungiro aho turi ngasuza kandi abayoboke ibihuru nyarwanda RNC aho bari hose ku isi ngasuza n'abayoboke bandi mashyaka yose aharanira demokarasi aharanira impinduka n'abantu muri sosiyete sivile uyu munsi rero tariki 29/7/2021 tubafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu ariko mbere ko nyinjiramo reka mbanze mbahe abo dufatanye ikiganiro banze babasuhuze reka mbere kuri Cedric Cedric uratumva
Hallo ndabumva muranyumva
Wewe turakumva Cedric ijambo ni ryawe wasuhuza batwumva
Murakoze bavandimwe Abanyarwanda basangira urugendo comrades bihurura nyarwanda inshuti P5 umuyobozi w'ikiganiro Madame Chantal Bwana Serge ndabasuhuje rwose nishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri mugoroba n'ibiganiro dufitanye namwe Murakoze
Murakoze cyane kandi kwamba dukuru niba ndebe niba yarahari niba dukura twumva mba dukomeye adahari niba tari gukoma reka rero wowe na mukanyaraza reka tu ndembabwire ingingo turi buganire muri iki turi buvugaho muri iki kiganiro ingingo ya mbere usiye ko yendeje kugira kabiri ni skandari aho habonetse inkuru ngewe yanteye ubwoba kandi namwe igomba kubatira ubwoba aho batubwira ko Kagame leta ya Kagame ikoresha ishora amafaranga yo gutunganya ikibuga cya golfe miliyari 19 na miliyoni 600 ikibuga cya golfe leta ikagitangaho miliyari 19 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ubuhinzi gutunze abantu barenga 80% nabyo baba abanyarwanda bakabuha miliyari 120 iyi ngipumwe ni skandale iteye ubwoba turi buganireho noneho rero ingingo turayifatanya n'indi cyangwa se turabanza tuganiye iriya yabiruta biruta nawe ndabona murebye neza amagambo yavuze byagaragara ko leta y'u Rwanda ifite panique ifite igihunga ifite ubwoba kubera kuba yashyize kuri rwa rutonde rw'ibihugu bineka amahanga bineka opposition bineka abanyamakuru bineka societe civile bakoresheje iriya Pegasus mu kiganiro yatanze biragaragara ko rwose leta y'u Rwanda ifite panique ariko rero njye ikintu cyantangaje nuko uriya mugabo witwa Biruta Minafet y'u Rwanda afite ikibazo gikomeye agomba umuntu umukocinga mbere yuko ajya imbere y'abanyamakuru kubera ko ibintu avuga ntabwo abimetiriza biragaragara neza ko atazi ibyo arimo ntabwo navuga neza nta n'umuntu wakwibeshya ngo avuge yuko ibibera muri iriya leta arimo ubwe yabereye ministre sinzi niba ibihabera abizi rero agomba umuntu umukocinga yabona ibintu atabyumva neza akabyihora ntirwa atanga conference de presse akigumira imuhira aho kugira ngo ajye kuvuga ibintu iby'amafuti imbere y'abanyamakuru n'imbere y'amahanga bo iyo ni ingingo wenda turi buhereho ingingo ya gatatu turi buganire ni ikibazo cya gare ya moshi ibibazo ni bimwe ikibazo cyayo ntigikemuka imyaka uko imyaka ihita indi gataha ibibazo uriya abaminisitiri bashinzwe ibikorwa remezo ndavuga uriya Gatete ambasaderi Gatete ibibazo tuzanira buri mwaka ni bimwe ariko ntagikemuka turareba rero igituma iriya gare ya moshi itaboneka ibibazo ikibazo cyaba ari diplomasi ikibazo cyaba ari ubukene cyaba ari kubura amafaranga birapfi cyangwa se n'ibyombi ko bahora batubwira ngo inyigo yararangiye bipira hehe turareba rero niba ari ikibazo cya diplomasi cyangwa ari ikibazo cyo kubura amafaranga cyangwa se ari byombi turareba mu nyungu ya gatatu mbone hagira umundi muntu uzamumbwire mu ngingo yacu ya mbere rero reka duhere kuri iki kibazo cya Biruta Biruta aho yavuze amagambo ateye ubwoba hari inkuru banditse bavuga ngo Biruta avuga ngo iki ngo Biruta muri Kigali Today banditse uyu munsi banditse inkuru ivuga ngo u Rwanda ngo nta bushobozi bwo gukoresha Pegasus rufite Ministre Biruta byo ni ibyo Biruta yatangaje abitangaza abanyamakuru ngo u Rwanda nta bushobozi rwo gukoresha Pegasus rufite hangaha rero ndabona nkuko na imbere babwiye mukanya uyu mugabo biruta bakwiye kujya bamukocinga daboru cyangwa akagira umuntu umwongorera iyo ari kuvuga akagira umuntu nka byari byo muri teatro za kera z'abanyeshuri umuntu akajya mwongorera umusufurera akajya mwongorera akamubwira ati vuga ibi ngibi na wundi nakigenda kubera ko umuntu uvuga ngo Rwanda nta bushobozi rufite sinzi niba azi neza ubushobozi leta ye ifite cyambere cy'umuntu yavuga ko kunyigo ya mbere kuri iki kibazo ubu ntabwo leta y'u Rwanda ikeneye ubushobozi bwo kugira ngo ineke abantu muri opposition ineke ibihugu baturanye cyangwa se ineke abantu b'abanyamakuru na sosiyete sivile no nta bushobozi ikeneye iki ikeneye ni amafaranga gusa kubera ko iriya software yitwa Pegasus yo kuneka ntabwo aribo bayikoze ni Israel yayikoze yarayitunganije ubaha amafaranga bakaza bakayikwensalira kandi Kagame afite abantu b'abahindi akodesha bwo kwirirwa bajagajaga za computer z'abantu muri opposition ntabwo rero akeneye ubumenyi cyangwa se akeneye abantu b'ibihangange mu bintu bya IT kugira ngo ibintu bikore na amafaranga akeneye bakabimwisitarira ubundi agashyiraho abo bahindi be bakirirwa baneka nako birwa bohereza za virusi kuri computer z'abandi donko ntabwo rero angaha yagombye kwimenya yuko Kagame ntabwo bire bintu bikeneye ikindi gikomeye mbona uriya ministre biruta yagombye kumenya ko kuko icyo ni ikintu abanyarwanda bose bazi ko amafaranga yo gupfusha ubusa ntabwo mu Rwanda yabuze icyo ngicyo yagombye kuba kizi amafaranga yo gupfusha ubusa barayafite pe icyabuze n'amafaranga yo gukora ibintu bifite akamaro bifite abaturage akamaro ariko ayo gupfusha ubusa arahari ntabwo gose tuvuge ko biruta atazi neza ko Kagame agendera akora ingendo 50 mu mwaka zigatwara miliyoni 17 z'amadolari cyangwa se miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka mu 2018 ntaje kureba ingendo Kagame yakoze kese abatakizi ari ministre afite grade ya ministre ntabwo ishoboka niba atakizi nuvuga ko rero ntakigenda ubwo se tuvuge ko Kagame uyu biruta yaba atazi ko Kagame yagiye kujugunya miliyoni 40 z'amadolari muri Arsenal nuri 39 akazugunya miliyoni 10 z'amayero muri PSG byo ni amafaranga yo gupfusha ubusa amafaranga yo gupfusha ubusa ntabuze n'urugero nakaga mu kanya twenda turi bugaruke mu kanya aho niba amafaranga yo gupfusha ubusa ntabuze niba umuntu ashobora kubaka ikibuga cya golf kigatwara miliyari 20 miliyari 19 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda ibyo niba bicyo kintu biruta kizi ntabwo yagombye kuvuga ngo u Rwanda nta bushobozi bufite u Rwanda rufite amafaranga yo gupfusha ubusa rurayafite n'andi yo gutera inyoni icyo rwabuze n'amafaranga yo kugira gukora ibintu bifitiye akamaro abaturage bifitiye akamaro leta naho ubundi ayo gutera inyoni ayo kwica abantu ayo kunekesha ntabwo bayabura kuko n'ibi byose nababwiraga n'amafaranga yo gutera inyoni barayafite rwose ibyo urumva ko niyo iki kintu atakizi afite grade ya ministre ntinumva ari ibintu biri regretable kandi ni ibintu bibabaje numva iyo mpamvu bagombye kumuga kujya bamukocinga mbere yo kujya imbere y'abanyamakuru ibyo byose akagenda bizi nk'ubura mutse ubizi ibi bintu byose kuri Kagame asesagura amafaranga ntabwo wajya kuvuga ngo Kagame ngo leta y'u Rwanda ntifite amafaranga ngo nta bushobozi ifite bwo gura Pegasus haba ari ubushobozi bwa intellectuel amafaranga bajya kubagura abantu bakabikoresha kandi n'amafaranga yo kugura biriya bintu bihenda cyane ya Pegasus ihenda cyane nayo ntibayabuze kubera ko nayo gupfusha ubusa nayo barayafite icyo ngicyo cyumvikane kuko nkuko nabi babwiye habuze amafaranga gukora ikintu kigaragara gifitiye abantu akamaro ariko ayo gupfusha ubusa yo leta y'u Rwanda irayafite ntabwo rero yabura ayo kugura iriya Pegasus ikindi umuntu yavuga nuko uriya mugabo biruta yashatse guhuza kubona baramushyize kuri ya rutonde rw'ibihugu bikoresha Pegasus bineka ibihugu bituranye bikaneka opposition bikaneka societe civile ibintu nk'ibyo ngibyo bashatse kubihuza ni dossier ya Rusesabagina yashatse kubihuza ni dossier ya Rusesabagina agashaka kuvuga ko ngo ibinyamakuru muzi ko neza ko ibinyamakuru ngo byakoze buriya bushakashatsi bukamenya ibihugu byasinyanye amasezerano n'iri ya societe NOS icuruza Pegasus ngo harimo ibinyamakuru by'umubiri by'ubwongereza uwashaka kuvuga ko ari leta y'ubwongereza zishyikira Rusesabagina ngo zashirishije u Rwanda kuri ruriya rutonde rwa biriya bihugu kugira ngo ibyo bihugu Amerika na n'ububirigi byangishe u Rwanda amahanga cyangwa se ngo ntibyashimijwe nuko Rusesabagina yafunzwe ngo yagombye kuba ari umuntu ufunguwe ngo byatumye nyine banga u Rwanda bituma barushyirisha kuri iriya list ariko Minisitiri Biruta yagombye kumenya ko ntabwo ari leta y'ububirigi ni Amerika byakoze ubushakashatsi kuri ya Pegasus ngo bimenye ibihugu byayiguze abo telefone zagiye zoherezwa kariya kamacu ka Pegasus ahubwo ni ibinyamakuru 17 byo ku isi bidafite aho bihuriye na ziriya leta arimo kuvuga ibinyamakuru byigenga byakoze buriya bushakashatsi bigahererekanya amakuru baza kugera kuri donc ku mwanzuro babona ibihugu byaguze iriya Pegasus nabo byagiye byoherereza akamacu muri telefone zabo kugira ngo bibaneke urumva rero ko ahangaha aravanga amadusi kino umuntu yavuga nuko iriya societe NSO yakoze Pegasus inayicuruza yiyemereye ubwayo ko yagurishije iriya Pegasus mu bihugu 40 byo ku isi ariko ngo ikabikora ifite uburenganzira bwa leta ya Israel urumva rero ko ntabwo ari ibintu abantu bahimba ni ibintu byabayeho ikindi mwabonye ko Ubufaransa Algeria Maroc ibyo bihugu byose byashyizeho komisiyo zigomba kwariza abadepite zikomeye zo kwiga iki kibazo cya Pegasus mwabonye ko na France na Macron ngo yahinduye telefone ye agahindura na nimero ya telefone kubera iki kibazo cyo kumuneka urumva rero ko ntago ari ibintu abantu bahimba ni ibintu byabayeho urumva rero niba u Rwanda rwarafatiwe mu cyuho bakaruvumbura ubwo enda bagiye kuneka abategetsi b'Ubugande bajya kuneka Ramaphosa muri Afurika y'Epfo bajya kuneka abantu bose bazi ko bitazamenyekana none bafatiwe mu cyuho ndya bindi bavuga rero ngo unacyo bitwayira abanza icyo nakoze igaheruka urabona ko bafite panique babuze bakira nayo bamira kubera ko barafashwe baratangira gutakana ububirigi n'ubwongereza nako na Amerika ntabwo ari bo babatangiye amafaranga so babwiye ngo bajye kugura biriya bintu so babwiye ngo bari utumacu mu bihugu baturanye Burundi Uganda na South Africa ntabwo ari bo bari bategetse nta n'amafaranga babahaye kugira ngo babikore babikoze ku bushake bwabo niba bafashwe rero nibahame hamwe ariko begumya gutakana ibyo bihugu cyangwa se ngo bashaka guhuza iyo dosiye n'iya Rusesabagina ikindi umuntu yaravuga urabona ko barimo kwitotomba ngo baratubeshyiye n'abantu batwanga bashyigikira Rusesabagina bari kudushyirisha kuri ariya mariste kugira ngo wenda bangize isura yacu ku isi batwangisha amahanga ariko ibyo biriya bintu barabikoze niba bumva batarabikoze nibajye mu rukiko mwabonye ko Maroc yo yashinze urubanza iravuga iti harimo abantu barimo kuduharabika batubeshyera aferi bajyana mu rubanza nabo nibo bababeshyera aferi bajyane mu rukiko nkuko Maroc yabigenze nabo bashinzwe ibyo binyamakuru 17 byo ku isi byakoze ubushakashatsi kuri Pegasus bakamenya ibihugu byayiguze nabo byagiye biyohereza kuri telefone bakabipubiriye bakabishyira hanze nibo bumva babeshyera nibajye mu rukiko bagende barege abo banyamakuru bavuga bati mwaraduharabitse isura yacu mwarayononye mwaratubeshyeye nibajye mu rukiko ngaho bafite uburenganzira na Maroc yabikoze nabo niba babikore niba babeshyera koko ikindi umuntu yavuga nuko hariya donc bira bintu bya Pegasus ni bafite abandi bafite technique ntabwo ari ibintu bahimba amayeri bakoresheje n'abandi barayabonye barashyira bayagwaho ashokwa n'abandi bayagurisha amakuru barashyira bayagwaho ibintu byose barabivumbura none barafashwe rero nkuko nabimbe babwiye nibareke kugusaza imigeri bakoze amakosa isura yabo yarononekaye mu mahanga ahubwo ngewe mbona ahubwo kubona bafata bavuga ngo Rusesabagina niwe barimo kuzira ni ukwerekana ko uriya muntu bafunze afite uburemere bukomeye murabona ko niba baramufunze abasenateri 17 bakandika bavuga ati mumufungure parloma europee inama abadepite b'iburayi cyangwa se inteko y'iburayi ikandika ivuga iti umuntu mumufungure abavoka b'iburayi bakandika bati mufungure n'imiryango myinshi ikandika ivuga iti mumufungure none bakavuga ko no kugira ngo babashyire kuri ya rutonde rw'abantu rw'ibihugu byakoresheje Pegasus bijya kuneka ari ukubera Rusesabagina ubwo nuvuga ko Rusesabagina n'umuntu ukomeka memo ngo nukwerekana ko afite ubushobozi bukomeye cyane ahubwo babitse umuntu ufite umuntu ufite ububasha bukomeye cyane nukwerekana ko ari umuntu ukomeye bafunze kamemo urumva ko nge niko mbibona kubona ibyo bintu byose rero babishyiraho bakagera naho bavuga ngo iriya Pegasus barimo baravuga ngo barebagereka ngo ntibabikoze ngo nukubera Rusesabagina kimbuda kamemo ari arukwerekana ko kamemo umuntu bafunze ari umuntu ufite uburemere buteye ubwoba reka ndekera aho ngaho namwe mugira icyo mubiganiraho nako muvuge mugira icyo mubivugaho ingingo ni ingingo ngufi ariko nabonaga ko umuntu atagenda atayivuzeho reka mpe ijambo Cedric Cedric reka nimaze ndebe niba mbaduko hari daboro kandebe niba mbaduko bahari
ndahari
urahari mbaduko
yego ndahari rwose
okay mbaduko ndagusuhuje ubwo nawe wabatakanye ugasuhuza abatwumva tugaha ijambo Cedric nawe ugahita urifata narangiza ijambo ni ryawe
ntabwo gutindira rwose ndakuramukije wewe muyobozi w'ikiganiro karamutsa madame Chantal ushyize muri studio nka shimirana umuyobozi mukuru wa w'itumanaho muri RNC Serge hanyuma nkaramutsa abo turi gufatanya mu kiganiro nkaramutsa n'abaduteze amatwi bose aho bari hose ku isi urakoze cyane basuze ijambo
urakoze cyane Cedric turagerageza kwihuta kuri iyi ngingo wabonye ko niba iziri article wazisomye wabonye ko Rwanda rufite panique iteye ubwoba barimo gusaza imigeri urabivugaho iki Cedric ijambo ni ryawe
murakoze muranyumva
oui turakumva
okay très bien bavandimwe ikibazo cya Pegasus byerekana u Rwanda cyari cyufeti icyo Rwanda iki gihugu cyacu icyo ubuyobozi bw'igihugu uko bumeze kuko reka twinjire muri cyo malware ari cyo malware ni software ikoreshwa mu kwinjira mu makompyuta mu matelefone n'ibyo byose ariko ubundi ujya kuri iyo tekinoloji ni kubera ko buri gihugu cyo gifite amashuri cyo gifite amasisitemu ku buryo abantu bashobora kwiga ibintu none bakagenda bakabahutuzi bakubaka izo tekinoloji none ku buryo iyo bakomeye kuri tekinoloji igihe babifata bakabigurisha n'ibintu bya soft power ariko ubishyize aho ngaho nibyo ngibyo rero ngo ubigurishe na gupfa kubigura ngo ubigurishe abantu basanzwe ni ibintu ugurisha za leta rero ntago ni kiri gihugu se cyashaka kumva uwo muntu cyashaka kumva abo bantu ni cyashaka kumva Paul Rusesabagina n'u Rwanda kandi buriya bashobora kuba barebye na IP address cyangwa MAC address byose bakamenya ko ari u Rwanda aho bikomeje kutwereka ko ofeti politiki y'u Rwanda ishinze ku iki ishinzwe mu gukomeza igihugu gukomeza politiki ya Kagome yo kuguma ku butegetsi aho ngaho byereka ko mu Rwanda ofeti ni Dr. Himbara yabivuze ejo bundi yavuze mu Rwanda nta ekonomi ihari kandi niko bimeze ubishyize hamwe ubona ko leta ibintu byose ikora ni kwiba gusara umutungo w'igihugu none uri gukora n'ibikiya bihari bakabishyira muri bakabishyira mu mufuka wa Kagame umwaka ushize nawe uvuze ngo Kagame iyo urebye Kagame ukareba n'imari y'igihugu Kagame kandi ntabwo uri kuvuga amagambo mabi Kagame ameze nka wa mubu wa malariya ko wa mubu wa malariya niwe winjira mu mubiri igafata amaraso igasigamo gusa igiye gupfa gusa yica umubiri ariko ntacyo igafata amaraso igafata energy y'umuntu gusa FPR na Kagame niko bameze urebye ibintu bari kuvirwa basarura amafaranga y'abanyarwanda urebye ibintu bya cross subvention byose birirwa bakora urebye ibyo bintu byose ukabona ukuntu buriya ngo uzagire kuri technology yagira ngo ibyo bintu bya Pegasus waba ufite ekonomi ikomeye cyane wowe ufite ikonomi y'abantu biga bakabona utuzi abanyarwanda bajya kwiga abantu b'abajene bajya kwiga bava ku ishuri bakabura utuzi dufite abantu bo muri IT dufite abantu bo mu iki cyose bize bya engineering mwaje bize IT ariko ukabona mu Rwanda na opportunities abo bantu bafite ahubwo ubu leta y'u Rwanda igiye gukoresha ibintu ahubwo we ngo bagize ikintu ngo bafite ngo oya ibyo ngibyo byerekana leta ikora ibintu bitari clear ubundi ni gute se wajya gukora ibintu bya technical intelligence wajya gukoresha ibintu by'abandi utazi ko utabikontrola neza utazi ko ejo bundi abandi bantu bashobora kubivumbura bakabisohora byerekana neza uko leta y'u Rwanda iyobowe n'abantu batazi ibyo bari gukora ikintu cya mbere byerekana n'ukundi ariko muri politiki isanzwe yose ko ibintu byose bishingiwe ku muntu umwe kuri Paul Kagome ngo ashobore kuguma ku butegetsi abanyarwanda mureba ibingibi rero ntabwo ari abari kumviriza abanyamahanga gusa mutekereze mwebwe rubyiruko ko ngo abantu bagiye kuri tekinoloji ngizi ni kubera ko baba barafashe urubyiruko bakaduha urubyiruko abayisraheli bafata urubyiruko rwabo mbabwira ukuntu bagira ku kintu kuri tekinoloji nka Pegasus muri Israheli bafite politiki imeze nk'iyo mu Rwanda bavuga ngo buri muntu wese umujene ngo yagiye muri kaminuza ngo agomba kujya mu gisirikare ariko muri Israheli bafata abana b'abajene bakabashyira mu kwiga ibintu bya IT kwiga ibintu bya programming nk'ibyo ngiye nize barangiza kubyiga bakaboheza kujya gukora mu makompanyi akomeye ku isi bakazabagarura ngo bafashe leta kwirinda ibintu n'ibiki byose n'amakompanyi yabo mu bintu bya IT mu bintu bya network security n'ibiki byose bakabaha utuzi ngo ibintu byose bari kubaha utuzi n'urumva barangiza bakubaka ibintu byabo noneho bakafata bimwe bashobora kugurisha badashyizemo n'amasisitemu nyayo yose yose atuma bose baba protected noneho akaba aribo bagurisha ibintu biba ari ibyo bagurisha u Rwanda ntabwo aba ari nk'amasisitemu yarangiye nyine ni nk'ako ari finish product ibiri nk'ibintu nyine ni nk'uko ni nk'uko waba ufite ibiryo noneho byiza bitari byiza cyane akaba ibyo ugurisha kuko bigenda uburyo uri kugurisha intwaro rero ni ibyo ngibyo abo bantu buriya bagurishije babiha ibihugu mu Rwanda kuko abayisraheli bafite tekinoloji ikiri hejuru cyane irenze n'ibihugu byinshi wakeka ko batarenze aho ngaho rero ikomeje kwerekana ko tekinoloji nk'iyo ngiyo y'u Rwanda ntabwo kuyigeraho nibyo ariko ikirenze aho ngaho waba uri ko ibyo bari gukora ibintu bya IT ubona ko noneho ya ministeri ya IT wajya kuba ambasaderi mu Buholandi naho ngaho ufite na politiki hari mu Rwanda yo gushaka urubyiruko utuzi kubera ko babyubatse neza byashoboka ariko ntabwo babikora yego umuntu ashobora kumva ibyo ukiba ko ntabwo bikuye ariko birahuye kuko tekinoloji mu gihugu ibigomba kuba iva mu mashuri n'ubushakashatsi bw'igihugu ngo ibi ni ikintu kigaragara ibi ni ikintu kitateza imbere igihugu rero icyo kintu cyo kuneka abanyarwanda icya mbere icya kabiri cyo gufata amatekinoloji ava mu bindi bihugu ahubwo nabo bantu babibagujije rero bafite ubwenge nabo bashobora kuba bari no kujya wumva ibyo aho bakagome muratwumva wenda umuntu yakugurisha ikintu nk'icyo ngicyo atari kumenya n'ibyo uri gukora nawe ufite ibyo ari gufata utazi cyari cyari ibintu bya tekinoloji ibyo ngibyo byerekana ibutegetsi udatekereza ahubwo wajya kubona ukabona umuminisitire w'ububanyi n'amahanga atari anazi ko ibyo bintu u Rwanda rubikora ari politike itagira ishingiro itagira ibitekerezo n'ubwo iki kinyejana bita ibintu bya grand strategy mu Rwanda ntabwo dutekereza ntabwo dutekereza ko ko human capital ko abantu biga abantu b'ibihugu bafite abantu b'abajene nk'abo ngabo ubundi barabafata bakabakoresha mu gihugu dutera imbere u Rwanda ntabwo bibikora ahubwo birirwa bicisha abajene ubukene na shomaje rero bakajya aya mafaranga bakayafata amafaranga baba bavanye mu nguzanyo abanyarwanda bari kwicwa n'inzara n'ibindi byose bakabyana muri mu makipe y'umupira no kujya kuneka abanyarwanda no kubica ukagomera kubikubita kayika gomera cy'amariya abanyarwanda n'ubu amariya utafite cy'amariya abanyarwanda abanyarwanda igikiragize ngo duhaguruke turwane igihugu cyacu murakoze
urakoze mbere ko mijambo mbaduko uriya biruta kame mu afata abantu nk'abantu ari ibicucu abamwumva ari abanyamakuru n'abaturage bose basanzwe bamwumva yasobanura gute ko niba abantu bo muri RNC umuntu ikindi gihugu cyo kwisi gifite inyungu mu kuneka abayobozi ba RNC n'ikihe ikindi gihugu gifite no kuneka abanzi be gizo abanzi babitwa abanzi be Ubugande South Africa ku Burundi ibindi bihugu bifite inyungu mu kuneka abo bantu nibihe reka ndekeraho ngaho nge kwa mbaduko mbaduko ijambo ryawo
murakoze namaze kubumva ya tuvuga rero niba tugomba kuvuga kuri Pegasus sinze ko njye mfite ibitekerezo nk'ibyanyu ko ngo biruta ashobora kuvuga ngo atazi ibyo arimo arabizi kabisa icyo ni icya mbere ko ngo akeneye abakoci ibyo simbizi ikindi nzi neza nuko kaga ametriza intelligence twamukunda tutamukunda n'abantu benshi barabivuga kandi umwana wo muri intelligence abimazemo nk'imyaka irenga nka 40 na 50 donc ushatse bamugira professeur na docteur n'ibiki byose muri intelligence ku buryo nkeka yuko anafata iri ya Pegasus abandi bo mu karere ntibari bazi n'ibyo aribyo ntibari bazi uko inabaho ariko yari yaramaze kwishyikira kandi ashobora kuba atari yonyine afite hanyuma noneho nkaba navuga ntatanga ingero z'uko bari kubeshya abantu bayobye uburara ahubwo bavuga ngo nta mafaranga babona yo kuyigura reka mbihere ingero zibereka ko ari ikinyoma cya Semuhanuka urwa mbere muzi audio za Dan Munyuza na ba Jacques Nziza n'abandi bose ba Kigali bavuga mu Kinyarwanda bavugana baciririkanya ko batanze miliyoni imwe y'amadolari yo kwica Colonel Karegeya na General Kayumba byaba ari byiza kandi ko na boss yakwishima bibaye byiza babikora byo bombi icyarimwe byaravuzwe biri kuri audio mugiye muri SoundCloud Cloud mu bitomo bisangamo icyo ni kimwe byarabaye na CIA yarabicunze isanga nibyo mu authentic audio zirahari ariko muzumva bavuga ngo ibi nibi 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 ntibabyemera ikindi urundi rugero rwa hafi n'uburi wese uhakana cyangwa bahakanye bavuga ngo ibi si byo cyangwa muri arense tuba dukabya akayabo uriya Businge Johnston yivugiye batanze kugira ngo bayobye indege cyangwa bafate indege bazane urusesa bagena yisange i Kigali aho kugira ngo yisange i Bujumbura ni amafaranga atari makeya nayo yaratanzwe ntawe ubikora hariya mu mahanga mu murindi bihugu duturanye cyangwa muri Afurika icya gatatu kaga yagiye ku rutonde rwa Panama Papers hanyuma baraviringa baragera gute ariko yaragaragaye ku iriste yari ariho cyangwa abashumba be bari bariho ariko ni kaga wavugwaga hanyuma ikindi cyavuga ni ukuntu Kare Kayihura uriya inspector general wo mu Bugande chef wa polisi akoresheje MTN banekaga abayobozi bakomeye bo muri guverinoma yo mu Bugande nabwo ntabwo yarashe imyaka itatu ibiri bibaye ikindi navuze ejo bundi mu kiganiro cyo kuwa mbere navuze ko imodoka za Burende kaga afite zirenga 8 imwe igura $500,000 by'amadolari kandi nanone wenda ntiriwe njya kure ibintu ngo mwese muzi n'abantu bose bahora bavuga uretse ko ubutwa hari utwo tutakibivuga yuko kaga yagiye za New York n'ibyose mu manama cyangwa aho yari guhazerera hose arara muri hoteli ngo y'amadolari atari munsi y'$25,000 hanyuma ngo niba yakaraba niba yoga za Evian n'ibiki byose ibyo byose ni ibintu byerekana yuko gusesagura umutungo gushaka abanzi no gukeka ko abantu bose ari abanzi babo ibyo ni ibintu bamenyereye ikindi wenda bavuze ahubwo ngo abasenateri ngo ni 17 ngo bagize gute ngo bavugiye rusesa bagena ntabwo 17 hari abasenateri
37
ndakeka ari 41 ahubwo abanyuma ejo bundi abakongres abo muri kongre no muri sena bose bashyize hamwe bakeka bya 41 541 27 ariko bari benshi cyane rwose bihagije
umbabare nibeshye umbabare
nta kibazo gusa najya
yuko
abo bantu baravuze nicyo navuga nashimangira kandi nakeka nta ruswa yatanzwe kugira ngo babikore babivuge ikindi bahaye umukoro uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga Anthony Blinken bamubwira ko igihe bamwemezaga bamubwira ko azaba agomba guca muri kongere bakamwemeza perezida yamupresanse noneho bamuhaye umukoro yuko agomba gufunguza cyangwa kwikirana idosiye ya Rusesabagina baramubajije bati igeze hehe nicyo bamubwiye nta kindi ikindi nkeka kiri gutuma wenda basasa imigere cyane nuko bazi ko Bibi Netanyahu atakiri minisitiri w'intebe kandi bari baragize ubushuti buhambaye akaba rero ubu ngubu hari undi minisitiri w'intebe mu muri Israheli nabyo bikaba bishobora kuba biri kubagonga bari kuburyo ni uko banani guko aho baraca n'iki byose n'abari bariya abazungu bariya bose muri Israheli bakaba bashobora kubavuga bati ntabwo tuzi aho tuzaca guverinoma nshyashya iraruhije ntabwo tubizi nabyo bishobora kuba birimo kukuzika ku kaga azi kunetwokinga cyane ashaka abaseserera kugira ngo atangaza yutunga ukwaha cyangwa agere gute ariko noneho ibintu bye bitambuke bicemo akaba rero ubu yamanjiriwe yabuze uko abigenza akandi narangiza navuga mvuga nuko bahakana bagira gute ibi bintu nta iyi dosiye cyangwa igitegazusi ijya hanze kuyirwanya ndakeka birabagora uti kubera iki ubundi bakunze kwikoma hari i Kigali abakoze raporo ntibageze mu Rwanda ntibageze gute n'abanzi bacu ntibatwifuriza amahoro n'abaturanyi babi n'opozisiyo y'ibisambo y'ibijura y'ibiki byose bavuye mu Rwanda bakoze amahano ibintu nk'ibyo oro iyi raporo ntabwo yakozwe na Ntaganda ntabwo yakozwe na Madamu Victoire Ingabire ntabwo yakozwe na RNC ntabwo yakozwe na FDU sinzi ko hari n'aho duhuriye iyi rero yakozwe na numva ari Amnesty International niba rero Amnesty International yari isanzwe yikoma u Rwanda ntabwo nari mbizi ntaho nari nkunze kumva ko Amnesty International ivuga u Rwanda cyane n'iki byose ntanayumvaga deyeri na sinzi n'aho yabaga none niyo iri ku isonga ugashyiraho n'ibindi by'amakuru byinshi birimo Le Monde birimo Minerva Spiegel zirimo na The Site na Faze ndakeka zirimo n'ibindi by'amakuru bike bikeya byinshi byo mu Burayi ariko bitagira aho bihuriye n'u Rwanda bitanga u Rwanda bitagize gute bishyiraho gusa raporo uko zimeze byerekana icyo byabonye kandi ndakeka mu minsi iri imbere noneho tutabona detaye tukabona amatelefoni yumvijwe yari uretse kuba yavuze menshi apuriti ya Karine Kanimba barayivuze siya Frank Ntwari barayivuze siya Etienne Mutabazi barayivuze kandi nta nubwo bitangaje nta nubwo byumva bitantangaje ariko ko bari kubeshya iriya raporo yakozwe n'abantu nakwita ngo ni neutre ntaho bahuriye n'u Rwanda ntabahuriye na opozisiyo babonye berekanye ibyo babonye nk'uko muganga mwumbwire bati kora abatubusi cyangwa kora ibi n'ibi suzuma uyu muntu ese afite korona ese ntafite korona ese ibi n'ibi akabitanga agatangariza ibita numva ariko bimeze naho detaye ndakeka dushobora kuzazibona mu minsi iri imbere bo natinze ariko mumbabare ndarangije merisi ubwo dukomeza
urakoze cyane urakoze reka tujye ku nyungu yacu ya kabiri inyungu yacu ya kabiri turareba ahantu Kagame yubakisha ikibuga leta Kagame yubakisha ikibuga cya Gurufe bakagitangaho miliyari 19 n'amafaranga na miliyari 19 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda ariko twibukiranyije tubona ko muri bije ndumva ari 2019 2020 baratanze miliyari 122 gusa urumva ko ni ibintu biteye ubwoba kugira ngo umve ko bakubaka ikibuga cya Gurufe kigatwara miliyari miliyari 19 n'amafaranga na miliyoni 600 inkuru yanditswe mu gihe ko mu kwezi cya 2018 bune jo hashize ivuga ngo haba harabayeho inyerezwa no gucunga umutungo mu iyubakwa ry'ikibuga cya Gurufe ngo RSSB yagize icyo ivugaho amfite mu kibuga ngo baba baracyubatse nako bashaka kukivugurura ngo kibacyara gifite imyobo 8 bashaka imyobo 9 bashaka kugira 18 simbizi no gutera ubusitani kucyagura ngo kibe kibuga ngo internationali ngo ndetse abantu bazaza muri gome muri cogamu bari iriya inama yagomba kubera mu Rwanda y'ibihugu by'Icyongereza ngo bagomba kuza ngo bakagubwa neza niko byandika ngo bakagubwa neza muri kuri icyo kibuga mwumva ibyo barimo noneho ngo bagitanga wo depart ngo bavugaga ko umushinga wo kucyagura no kugitunganya uzatwara miliyoni nyiza z'amadolari n'amafaranga cyano ryose noneho ngo umushingura zamuka ugera kuri miliyoni 16 ubwo na ndavuga ama miliyari ariko ni miliyoni 16 z'amadolari niko bavuze nibyo noneho uyu mushinga ngo wateguwe na Karara Kamanzi muzi ko Karara Kamanzi ari utegurira buteka imishinga ipfuye icyo kintu ni ikintu azwiho ni utegurira bira bya Arsenal bya PSG by'ingagi byo kugira gute ibyo bintu byose imishinga ipfuye yose ni witegura noneho ngo amaze gutegura umushinga ngo wo kugira kwagura iki kibuga ngo kikagira norme ngo mpuzamahanga ku buryo ngo mu kizago abantu bazaza muri cogamu ngo bazagubwa neza umushinga bayohaye RCSB RCSB murabona ni ke sosiyali niyo ifata irimo amafaranga y'ubwiteganyize bw'abakozi b'abaturage noneho ngo umushinga bawubahaye kizosiyare ya RCSB irawufata ngo ishyiraho ngo ikipe ngo ishyiraho ngo ikigo kiswe ngukira ngo Rwanda Ultimate Golf Course donc ni kigo RCSB ni kigo cya leta gitunzwe n'amafaranga ya leta amafaranga y'abaturage imisoro ubwiteganyize bw'abakozi n'amafaranga ya leta nacyo cyaragiye ngo gihimba ikindi kigo cyo gucunga iki kibuga cya golf none iki kigo cyashinzwe na RCSB ngo bagiha miliyari 19 na miliyoni 600 zo gucunga iki kibuga ibikorwa byose by'iki kibuga miliyari hafi miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda murumva ko RCSB ni ya leta ikoresha amafaranga ya leta nabo bakereye ikindi kigo bakoze ikindi kigo bagiha n'amafaranga ya leta noneho ngo abana ngo bashyize mu abana bo mu gatsiko byinshi izi miliyari ama miliyari yose bayahaye yo agenda kuri iki kibuga cya golf ngo bagihaye abana ngo abasore batanu bandahera ngo witwa Josué dushime imana ngo Ntwari Kevin Habineza ngo witwa ngo Brian Kirungi na Patrick Gihana Mulenga ngo nibo bagombaga gucunga aya mafaranga abana ngo bagiye bayidagaduramo pe bayidagaduramo yaryohamo izi miliyari 16 19 nako ngo baziryohamo ngo bakajya batanga amasoko ntapiganwa ribaye ubundi ngo abantu babona abantu bagiye muri ibintu ngo bakabaha amafaranga ngo nta mpapuro zirimo none baravuga ngo ibintu byarahombye noneho rero ahubwo igitangaza nuko RCSB yaje gutanga igisobanuro ngo kubijyanye n'imitangire y'amasoko ngo RCSB ngo yavuze ko yose yatanzwe mu buryo bwemewe ngo kuko kiriya kigo ngo bashyizeho nyine kikayoborwa n'abari abasore tubuze hejuru ngo yari ikigogo kigenga ntabwo byasabaga ko hakurikizwa ibigengwa n'amategeko ya leta ariko twabonye ko RCSB ni ikigo cya leta cyagiye nacyo gishinga ikindi kigo kigira n'amafaranga ya leta urumva ko nicyo kigo cyari gishamikiye ni nk'akana ka RCSB ariko nacyo cyari ikigo cya leta kubera ko cyakoreshaga amafaranga ya leta cyahawe na RCSB kubera RCSB ntandi bari amafaranga yose na leta noneho rero abantu basomye inkuru barumiwe Chantal niba twumva ashobora kuha komantere zimwe na zimwe z'abantu bumvise iyi nkuru bakagwa mu kanda
ndabumva neza Bwana Kabagema Bwana Kabagema iyi nkuru koko irababaje kandi iteye n'inkeke kubona nk'uko umutwe wacu w'iki kiganiro ubivuga uti ni skandale iyi ni skandale koko iteye ubwoba nk'ubu ngubu ari mu buhinzi ari no kwidagadura kw'abantu bo mu gatsiko bagashize icyo twashyira imbere ni iki icyo twashyiramo bije nini ni iki ese iyo turebye ni igiki koko n'uwuhe mushinga muri ingiyi ibiri ushobora kuba wagirira abantu benshi n'abanyarwanda benshi akamaro bo ibyo ngibyo mwese ntibigaragarira buri wese ibyo ngibyo mwese murabibona ntabwo uyu ngu nyine ni amafaranga yo kujugunya mu gatsiko k'abanyamurengwe bagashize nyine bahereza abana babo ubundi bakagenda bakajya kuryoha no kubyina byo birumvikana kandi babyina mu mafaranga y'abanyarwanda bo kuri iyi nkuru rero bwana Kabagema hatanzweho ibitekerezo byinshi cyane ku bantu benshi ariko mbo ngiye kubasomera bimwe muri byo ariko muratega amatwi mwumve kuko n'agaterera nzamba reka mbyita agaterera nzamba biteye isoni kandi birababaje kubona ukuntu abanyarwanda bababaye bari gupfira mu mazu ariko ukaba ureba usanga amafaranga bari agatsiko nyine kari gufata amafaranga y'igihugu kakayajugunya mu madirishya agahereza abana babo bajya kubyina uko bishakiye ngo ibitekerezo rero byatanzwe hari uvuga ati ndumva u Rwanda rwarabaye urwanze se bayoreda niba umugabo mu rugo rwe abwira umukozi kora ibi umukozi akamubwira ati ndigenga ubwo se RSSB imaze iki RGC ni yirire nyine ahubwo nanjye banyihereho dore ntagonzagonza akazu none nabuze ubwayu bwakuzuza rwose banteho kuri ibyo bifaranga ndebe ko nakuzuza aka kazu kanjye abo bajene niba banyumva rwose banteho icyo ni igitekerezo cy'umwe undi akagira ati iyi nta soni nta mbabazi ikigira Arena Josué bayo ahajisimu bafite icyo bahuriyeho bakaba n'inshuti magara ya Regisi uyobora RSSB ubwo murabyumva kandi ngo basuzugura ministre wa finance bamutera ubwoba haha undi ukurikiyeho akavuga ati agahuma munwa Minekosa yakoze iki muri irinyerezwa urubyiruko bose badafite experience babonye aya mafaranga batenande ibimbona ari uguhimba kampani ese akazi kari gasigaye gakeneye akayabo ka miliyoni 19 covid yatumaze kwiyoheza ni ugutera ibyatsi muri golf why ese abakina golf ntiharimo inararibonye zajya inama RSSB yasimbujwe RDB gute habaye iki amafaranga ya pansiyo y'abanyarwanda ajyanwa muri business golf vision city yabaye ahawe nande bahawe nande uburenganzira nyakubahwa president dufashe Minekosa na RSSB babazwe ibyaya makosa harimo guhimba RGC gukwepa procedure z'amasoko ikimenyane kwiha no gusesagura ibya rubanda kubeshya n'ibindi basubize Golf Course Tourism RDB cyangwa Ministeri ya Siporo nyakubahwa kwiha isoko undi agakomeza ati none gamwa warenza hiki ariko nyine abaryo bazakomeza barye nta kundi ukurikiye hati umunyarwanda yaciye umugani ngo wow nibyo koko wow nanjye navuga nti wow nagaterera nzamba undi aragira ati RSSB ni inyamwako proje zose yijanditsemo zirahomba reba nawe amazu yubatswe Nyagatare yarahombye amazu yubatswe Gacuriro yarahombye inyubako ndetse bubatse muri buri karere zarahombye andi mafaranga menshi bagiye baguriza ibigo bya leta cyangwa agatangwa nk'impano ntagarutse ifaranga byose byuzuyemo aho kugira ngo bihabwe ba nyirabyo babivunikiye birirwa basabiriza abana babo kandi birirwa basabiriza kandi abana babo barakoze imyaka irenga 30 ahubwo byabonye umunyutsi aho birirwa babivyinamo bajya muri za vacances burayi abandi bakagura inzu za USA mu gihe umusaza wayavunikiye afata amadolari 15 ku kwezi nyamara mpora mbivuga nidukomeza gutya aho tuzaba dutaniye n'ingoma ya kinani tuzashobore tugihe ibi tuzashobore tugihe ibigarasha nabyo bize byigeragereza naho ubundi dukabije kurengwa akanakaga undi nawe akaza akagira ati icyakora ndumiwe FSB ni ikigo cya leta yagize ahari shobora kuba yarashinze ikindi kigo cyitwa AHGC hanyuma ngo icyo kigo kirigenga ntigikurikiza uburyo bwo gutanga amasoko ya leta ubuse koko utwo twatsi bateye nitwo twatwaye miliyoni 11 z'amadolari mama we ubu aba basore ba AHGC nta kibazo bafite muri iyi lockdown muzatumenyere bavuka mu bakomeye bahe kuko uko bigaragara ntabwo ari abana banyira matama na rugosero mbo ndi ukurikiyeho akavuga ati njye ndatabariza abaturage baturiye kiriya gishanga ababumbyi n'abahacururiza indabyo bamwe na bamwe bafite amafaranga y'ingurane abandi bari gusabwa kwimura ibintu byabo bahawe gusa itike yo kubigeza aho bazabereka ngo umujyi wa Kigali wabateganyirije harimo ruswa undi akagira ati nagaruzwe bareke kubakingira ikibaba ngo nuko ari abahungu b'ababosi n'imisanzu y'abaturage murajijisha mucamwitangazamakuru mutanga ibisobanuro bidakwiye undi aragira ati iba byita dérober les pauvres pour nourrir les riches ibaze nawe ese ko ibintu nk'ibi bisaba kampani zifite experience y'imyaka myinshi nk'aba baje bati sinifuza ko amasoko yo mu Rwanda yakorwa n'abanyamahanga ariko mu gihe nta munyarwanda ubizi niko bigomba kugenda kugira ngo bidahombye amafaranga y'abaturage undi nawe akagira ati ndabona ari abana ba bene mwenyewe ntaho bahuriye natwe undi nawe akaza akagira ati ikibuga ntikirarangira kuko haracyabura imihanda ya kaburimbo ikizengurutse ese ko mwibagiwe ko kiri munsi ya SOS Kacyiru uyu munyamakuru yangiye iki kuhavuga muri kuba nayo ko ikibuga kitararangira ngo biracyakomeza undi nawe araza ati uzi ko njye niyo yaba ari amafaranga yanjye bwite cyangwa y'umuryango cyangwa ya koperative ntakora ikosa nk'iri ahubwo igitangaje RSSB ikihandagaza ngo AHGC ni ikigo kigenga kandi ariyo yagishyizeho ikanatanga amafaranga ayo mafaranga si imigabane yacu none se ni gute mukwepa itegeko rigenga amasoko ya leta ahubwo itangazamakuru rizigukurikirana kandi ngo umugani ugana kariho nyakubahwa perezida dufashe umenye amakuru nyayo kuko byaba bibabaje abanyarwanda kwiyuha kuya abandi bagasesagura n'inzara dufite ndetse na COVID-19 itatworoheye ndababaye cyane
arekeraho ngaho Chantal ndumva zihagije abantu bumvise barababaye cyane kubera ayo mafaranga basesaguye cyane
hari inkuru nyinshi cyane zibabaje bwana Kabagema biteye agahinda kubona muri kubona ni uko rwose n'umuryango umwe ni amatuti n'abana babangaba agasiko kagira gutya kagahereza amafaranga bati simbizi nimba bayabahereje bavuga bati mukora iki ngiki cyangwa niba ruba uburyo bwo kugira ngo bayanyereze no muri ubwo buryo bwose ariko birababaje biteye agahinda ikihutirwa n'iki mu Rwanda koko nuko umunyarwanda yakomeza akicwa n'inzara baturage bashize abaturage bashize barimo barapfira mu nzu ndi kubona message ndi kubona ubutumwa bw'Imana bavuga bati aha naha abantu bari gupfa abana bari gupfa kandi barapfira mu nzu aho badufungiranye ngo nitugume mu mazu n'utwo turyo twabo batubeshyesha bataduha ngo tuze tugereho bwana kabagema n'ikibazo giteye inkeke reka nikwizimba mu madamu gusize ijambo urakoze ngibyo ngaho
iyi nkuru ndayi mumbabare gato ndayishaka kwihuza n'indi nanone bijya gusa ni aho Kagame yagiye ngo mu nama yateguwe na Roni inama igamije kureba icyakorwa kugira ngo muri mu 2030 intego 17 zigamije iterambere rirambye zizabe zagezweho. Kagame rero yagiye ahagarariye ariko ni inama yabereye nyine online yagiye mu ikoranabuhanga. Kagame yagiye iyo nama yitumiwemo nk'umuntu uhagarariye NEPAD muri Afurika. Noneho rero igitangaza ni iki? Kagame yavuze ibintu bidahuye n'ibyo akora. Murabona ko aratanga iwe mu Rwanda baratanga miliyari 16 cyangwa miliyari 19 zo kubaka ikibuga cya golfe ariko ubuhinzi bakabugenera miliyari 122 kandi ubuhinzi mu Rwanda butunze abantu barenga 80% cyangwa se bakarugenera ziriya miliyari 122 bagenera ubuhinzi akaba ari agatatu n'ibice 77 by'ingengo y'imari y'umwaka ngo wumva ko ni ubuhinzi nta kintu kagama kugenera ariko ubu ngubu rero muri iyi nama we yagiye kuvuga ukuntu gahunda yo kuzahura ubuhinzi. Kagame muri iyo nama ngo na uriya utegeka Oninera arimo ngo yasobanuye ko ubuhinzi ngo ari umusemburo uzafasha Afurika kwigobotora ingaruka za COVID-19. Mwumve skandali zibera mu Rwanda ariko mwumve n'ibintu agiye kuvuga muri iyi nama ngo ubuhinzi ngo ni umusemburo ngo uzafasha Afurika kwigotora ingaruka za COVID-19. Akomeza avuga ko atiyumvisha impamvu ubuhinzi muri Afurika ubuhinzi buri inyuma kandi bukorwa n'abantu benshi kandi ngo muri Afurika hakaba hari n'ubutaka bwiza bwera. Mu ngamba Kagame yarondoye zikwiye gufatwa mu guteza imbere ubuhinzi yavuzemo kongera ishoramari ku buryo leta zo muri Afurika zashyiramo 10% by'ingengo y'imari. Ariko hejuru twabonye ko Kagame iwe ashyiramo angahe, ashyiramo 3.77%. Ariko aravuga ati leta za Afurika zikwiye gushyira 10% by'ingengo y'imari bagiye kuyashyira mu buhinzi. Mbo ibyo ni 10% ni byaje mu masezerano ya Maputo abavuga ko ibihugu byose bifite ibibazo by'ibiribwa muri Afurika byagombye nibura gushora 10% by'ingengo y'imari mu buhinzi. Noneho ibindi Kagame aravuga ngo ibi byatuma ngo ibiribwa bya Afurika ngo ibiribwa Afurika itumiza mu mahanga bingana na miliyari 35 z'amadolari bigabanuka kuko ngo nta gikozwe ibiribwa bitumizwa mu mahanga Afurika itumiza mu mahanga ngo byazagera kuri miliyari 110 mu myaka 5 iri imbere. Iyi nkuru iyo mu gihe ko mu itariki ya 25/7/2021 ariko murumva ko ari urwenya mudusubira inyuma mu Rwanda ikibazo cy'inzara cya inzara yabura gutera mu Rwanda gute namwe mwibaze inzara yabura gutera mu Rwanda gute abantu bakagwingira abantu bakarwara bwaki bya iki kibazo cyakemuka gite nako cyabura kuza mu Rwanda gute niba Perezida wa Repubulika Paul Kagame yubaka ikibuga cya golfe kuri miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa miliyari 19 ubuhinzi akabugenera miliyari 122 kandi aribwo butunze igihugu bukorwa n'abantu benshi abantu barenga 80%. Mwumve rero inzara se yabura gutera ite mwumva ko ibyo akora mu Rwanda n'ibyo avuga mu manama ni ibintu biba bitandukanye cyane bisa naho mbega ari undi muntu cyangwa se niba yaba yabyibagiwe ibyo akoriwe ni ibintu biteye isoni ariko urebye ibyo akora n'ibyo avuga mu agenda abeshya abanyamahanga ngo akwiye gukora ibi ni ibintu biba biteye ubwoba. Reka ndekere aho ngaho ariko murabona ko iyi ngiyi ni skandali ikomeye ubwo reka njye kwa Ntwari utange komantere yawe wihuta na Mbaduko atange indi yihuta. Ijambo ryawe ni ijambo ni ryawe Ntwari.
Ntwari yavuyeho.
Okay, none waritanga wewe watange komantere yawe.
urakoze ya ara ko ushaka kubanza gushimangira ku bya iriya kibuga cya golf ni mu gihe etikete ya ikintu negatif kuko ni ikintu kiri importa mu bihugu moderne kuko nagira ngo babivuze ariko babivuze directement bavuze yuko kiriya kibuga cya golf cyari cyasanzwe kuko nanjye nkora i Kigali cyari gihari nari ngizi indirectement tudabona nakundaga kujya no kuri SOS Village d'Enfant hari umuhungu w'insuti yanjye waharerewe twavanaga cyangwa twari tuziranye wari inshuti yanjye icya kabiri ni uko aho nakoraga hari abantu nahuraga n'abantu bambwira ko bajya gukina golf hari abagabo bakomeye banakize kuko benshi batahaga n'indege abo ku Gisenyi nabi Cyangugu bo bakambaza ngo yose utahute banyishongeraho banseka ngo noneho rero bambwiraga ko bajya gukina golf narabasekaga cyane babwiye nti muba mugiye guta igihe golf wayikina gute ngo ushobora no kubira ibyuya ushobora no kugira gute ningwa na basket ningwa na football ningwa na volleyball ningwa n'ikindi ibyo nari nzi bien sûr bati no wa muturage we ati kujya gukina golf no kujya gukora tugenda tugahura n'abantu bakomeye tukidetanda ati kandi tugakora networking ati business niko zitangira niko zikorwa niko umenya abantu mugahindura mugatandura na za carte visite mukamenyana mukagira gute ati ni ibintu très important bari babitsimbaraho cyane bavuga ko nyine ari ngombwa ko bajya ariko bari abantu bikomerezwa kandi benshi bari barize no hanze ariko njye nari umwana cyane w'umwanya w'imyaka 18 noneho ikintu nshaka kuvuga ni uko hafi ibihugu byose ku isi bigira ikibuga cya golf buryo hafi ibihugu byose byo ku isi kimwe ni uko ibihugu byo ku isi byose bigira ikibuga cy'indege cyaba ari igihugu gikize kigira agahugu gatoya akabuga k'indege gato nako igihugu gikennye kigira akabuga k'indege gatoya urugero ni nko muri Malawi ikibuga cy'indege cyaho giteye agahinda ni gito cyane ni kibi kirashaje kimwe n'icya Rusaka nacyo nuko ariko iyo ugeze wenda nayo ubibona bitandukanye iyo ugeze Charles de Gaulle ubona bitandukanye Frankfurt ubona bitandukanye Heathrow ubona bitandukanye gutyo ariko igihugu cyose ku isi kigira ikibuga cy'indege na golf niko mbikeka ntabwo nabihamye ijana ku ijana ariko niko mbikeka kubera ko abo bagabo bo hejuru bakomeye bariya bategeka isi bagomba kugira aho bidetangira aho binanurira aho baganira aho bakorera ibyabo aho nyine nk'uko bavugaga ati muri Chogam abantu bazajya ntabwo hari hazari ko bavugaga ko nyine bagomba kuzagera bakagubwa neza niko bimeze niko bigenda aho ngaho rero kaga ntabwo ari gukora exhibition kandi uretse ko byaguye mu mazi akandi noneho navuga kuri iyi nkuru njye nta sikandari ndi kubonamo yuko ngo tarifa ngo yanditse ko ngo abana bafashe umutungo w'igihugu bawupfusha ubusa ahangaha ndafite amakenga uti kubera iki sinzi niba muzi tarifa iyi ngiyi icyo ikora icyo ishinzwe ni rushyashya yo mu Cyongereza buri teka ubundi iba yandika iri guharabika RNC iri guharabika opposition iri guharabika bariya abayobozi bo mu Bugande n'abaturanyi n'abakibose n'ibindi byose ntiriwe mvuga buri wese uwo bijunditse wese baramurabika ikinyamakuru nicyo gishinzwe bikaba bitangaje ukuntu kijunditse abana bo mu gatsiko ikigo tugenda bibona gute rero yo mu bushobozi bwanjye bari kuyobya uburari ngasubira ku byo twari tumaze kuvuga bari kuyobya uburari yuko bafite ikibazo cya Rutesa Bagena Paul n'umukobwa we bababereye ibamba badatezuka bakabagira ikindi kibazo cya Pegasus nayo iri kugenda uko iminsi y'icumi niko biri kugenda biba grave iriko tuzagenda tubona detaye ku buryo rero bagomba kuyobya uburari kandi kage bimukomeranya niko abikora buri gihe ariko abantu b'abantuza niko bakora igihe bo muri intelligence bakora deception buri gihe agomba gukora ku buryo n'abanyapolitiki benshi barabikora yabonye hari scandale yaje bahita bazana akandi kantu ku televiziyo ikavuga ibindi abanyamakuru byabo byiza ntibivuge opozisiyo wenda ikaba bivuga ibintu bigatambuka kimwe kigashira bikaba byibagiranye hanyuma akaza nawe yagira imana akaza haza corona yagira imana akaza imvura nyinshi ubwo akabaha ibiryo ikibazo kikaba kiraho kibagiranye asigaye akikomereza n'ibindi niko bimeze niko mbibona ntabwo rero ikinyamakuru cyo mu gatsiko rushyashya yatangira ikajya kwandika ku bana babo ku ntore zabo ntibishoboka ahangaha harimo akabazo tuwenda tuzabibona mu minsi iri imbere ariko ntabwo bari kutubeshya ntabwo bazandika ku icyomoro ubu nziza bazavuga ngo icyomoro ngo kuzibi n'ibi n'imbwa yambaye isaha y'ibihumbi magana abiri ntabyo bazandika tayifa rero umubwira ugiye kubona ukabarira kubyandika cyangwa anje agenda mu modoka y'ibihumbi magana atanu ntabyo bazandika ku buryo rero ibintu bakoze ni ukuturijisha ni ukuturangaza ni ko nabivuga noneho ngiye ku buhinzi rero nta byinshi nabivugaho nta n'ubwo wabivuze biriya paul ya kagame paul yavuze mu muri nepad niwe nepad cyangwa ari perezida nepad ibyo nanize no kubyumva ariko ntabwo nabyitayeho cyane kuko ibyo avuga ntabwo rero n'ibyo akora kandi kenshi cyane ibyo yavuze mu gitondo ntabwo ajya avuga nimugoroba ibyo yavuze icyumweru gishize ntabwo ajya avuga icyumweru ubwo rero ntabwo bitangaje icyo navuga ni uko ku buhinzi navuga ku butaka nahera ku butaka ubuhinzi ubutaka ubutaka rero bakoze ku buryo basoresha abaturage amafaranga menshi kandi barabubambura barabukodesha ubu ngubu noneho batangiye kujya babugabira abakora lobbying ya Kagame ku buryo mu minsi iri imbere itari myinshi cyane mu myaka mike iri imbere ubutaka buzaba bwavuye mu maboko yaba bari hasanzwe mu gihugu cyangwa bari babufite bugiye mu bantu bakeya cyane bari bikomeza ba Kagame n'inshuti ze n'abanyamahanga hanyuma abandi bari bacakara nk'uko n'ubundi bacakara bari muri amerika bariya bakoraga amapamba muri south states cyangwa kera bacakara mbere y'uko napoleon bonaparte aza mbere y'uko batangira ubundi byari bikini by'abami n'ibikomangoma byabo n'abaperensa n'abaki bose ariko umuturage nta jambo yari afite kera hashize imyaka nka 1400 noneho bigenda biganisha ibyo niko mbibona noneho rero ku ikintu navuga ni uko mu mirebere yanjye ni uko Kagame adakunda ubuhinzi adakunda abahinzi wenda ararya cyangwa ibivuyemo arabifata ariko ntabwo akunda abo bantu ntabwo abitaho nicyo gituma abihanabije ntoya we hari ibyo yikundira ibintu akunda nshobora kutondoraho dukeya akunda ibigezweho akunda ICT akunda fiber optic akunda G5 smartphone marathon akunda kuvuga ngo homeschooling home office ngo nibyo barimo agakunda za drone agakunda kugira airport ngo igezweho cyane uretse ko ishobora kubera munaniye kuyubaka agakunda biriya bya jumbo jet biriya bidege binini cyane rwanda yashoboraga kubaho ariko ikagira indege ntoya oya bigomba kuba binini bidamaraye bitwara abantu 200 magana atatu wiwiwi nibyo binakunda ikindi navuga wenda urugero natanga ni uwareba ukuntu muri European Union amafaranga batanga mu buhinzi nibwo yamenya ko ubuhinzi menshi cyane ntabwo nayabara ntabwo ufite imibare ahangaha imbere yanjye ariko nzi ko aba ari menshi cyane uretse ko banavuga yuko ayo mafaranga bashyiramo ariyo yica ubuhinzi bwo muri Afurika kuko nk'ibi kugira ngo ibihingwa bijya gusa n'ibyo mu Burayi kugira ngo uzashobore kukivana muri Afurika ukize mu Burayi ntibishoboka kuko baba ari abanyamurayi baba bakigurije make cyane cyagiye hasi ariko ari subvencione barasubvenciona cyane bagakabya ubwo kaga we abyambura byose abikuramo mu Burayi ho batanga amafaranga menshi cyane ariko ku buryo mu Burayi bica nkana ubuhinzi bwo muri Afurika ariko ibyo n'ibindi usabwa ubutaha naba ndekereye aho ngaho ubuhinzi nta kintu nabivugaho byinshi nk'uko gusa iriya leta yabikoze nkana n'utwo twari duhari ubwo basanzeho bahagaba abahinzi barabigabanyije nkana babishaka kandi niyo yayo muzi ko ibihingwa ngengabukungu byose babitwaye babibohoje babigize yabo kuko privatizasiyo yakozwe yose yakozwe yagiye mu maboko y'agatsiko ntabwo babikoze muri transparence ngo bavuge ngo bapigane noneho ufite amafaranga menshi ariko mu mucyo abijyane oya barabibohoje barabyitwarira ubu ngubu rero abasigaye n'abacakara ubuhinzi nta kintu avugaho mu minsi iri imbere bizaba bitari byiza kuko abaturage bazaba barabambuye ndumva narekera aho ngaho urakoze
urakoze cyane reka tunyarutse tujye ku ngingo yacu ya nyuma hari inkuru ivuga ngo iyo mugiye ko bivuga yo kuri 27 kwezi kwa 7 bivuga ngo ibibazo bya politique n'ubushake buke mu byadindije yubakwa ry'imihanda ya gare ya moshi mu karere ibibazo bya politique n'ubushake buke mu byadindije yubakwa rya gare ya moshi gare ya moshi ni ikintu bakunda kugarukaho cyane nagiye nkurikirana inkuru zabyo muri 2018 2019 2020 hari inkuru bagenda batambutsa ari ugasanga izo nkuru zisa umuntu yazirizima gute n'ukuvuga ngo ministre wa w'ibikorwa remezo waraza akavuga ati icyambere avuga ati inyigo yararangiye icyakabiri akavuga ati Uganda niyo ituma ibintu bitagenda neza niyo icu muhanda niyo ituma ibintu bitagenda neza icyagatatu akavuga bati hari amafaranga yo gutangiza gare ya moshi ni menshi turacyashakisha buri uko bakutanze conference de presse cyangwa bagiye mu nteko buri gihe buri mwaka kuva muri 2018 ni ibyo ngibyo bavuga inyigo yararangiye hari ibigo by'abaturanyi bituma bitagenda neza habaye blocage umushinga uradindira ubundi wenda uwo ni umuhoro wa ruguru umuhoro wo hagati kuva muri Tanzania uza mu Rwanda aho inyigo yararangiye ikibura ni amafaranga ntiturayabona nuko ni ibyo ngibyo bahora bavuga n'uyu munsi rero niko bimeze ukibaza rero ikintu kibura n'icyo wamugandi kibura n'iki niba bazi neza ko igihugu cy'abaturanyi gituma wenda cyabyononye byaraturutse kuri nde ese bo nta kintu kibi bashobora kuba barakoze muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cyatumye wenda iyo mishinga itihuta ahangaha hari inkuru muri 2017 yasohotse muri Kigali Today ivuga ngo iyo nkuru yavugaga ukuri ikaba inkuru yavugaga ko hari kondisiyo nyinshi zituma iriya gare ya moshi itabaho baravugaga ngo u Rwanda ngo ruzongera ruzategereza gare ya moshi ngo imyaka yindi 13 babiheraga kuki muri iyo nkuru y'ibindi 2017 yo muri Kigali Today rero bavugaga ko kubaka gare ya moshi ari uruhererekane ni ukuvuga ngo gare ya moshi izava muri Kenya ikagera muri Uganda ikaza mu Rwanda Uganda ntabwo ishobora gutangira kubaka Kenya itararangiza kubaka agace kayo n'ubwo ngo Kenya igomba kubaka agace kayo kava ku cyambu kakaza kakagera kuri frontier y'u Uganda ku mupaka w'u Uganda noneho Uganda nabwo bukabona gutangira noneho Uganda nabwo bugakora agace kabwo kakaza kagera ku Rwanda ku mupaka noneho u Rwanda narwo rukabona gutangira ibyo bivuze rero ko ni kondisiyo ikomeye cyane kubera ko Uganda ntabwo ishobora gushyira igitutu kuri Kenya ngo niyubake agace kayo kari muri Kenya ntabwo byakunda kuko cyangwa se ngo u Rwanda rushyire igitutu ku Bugande cyangwa rushyire igitutu kuri Kenya ntabwo byakunda wumva ko hagomba kuba harimo ubwumvikane mu bihugu byombi ibihugu byose bigomba kuba byumvikana nta gihugu gifite gahunda yo kudindiza ibindi bigomba kuba bifite umubano mwiza wumva rero ko kugira ngo ibyo bizatungane nako igare ya moshi ishobora kugira ibibazo bikomeye bitewe n'umubano ibihugu bifitanye n'amikoro kandi kubera ko wowe ushobora kuba ufite amafaranga yo kubaka agace kawe wenda warabonye inguzanyo ariko ugomba kubanziriza atarayabona donc ahangaha hari ikibazo gikomeye ariko kubera ko tuzi neza umubano wo muri biriya bihugu bigaragara impamvu nyine iriya gare ya moshi itigeze yubakwa no kubera ko buri wese agomba kubaka agace ke igihugu buri cyose kigomba kubanza kubaka agace kacyo kugira ngo igikurikira nacyo gitangire kubaka kandi ntabwo wahatira igihugu cy'igituranyi ngo ubaka vuba nange gare ya moshi ndakeneye tangira wubake iwawe ntabwo byakunda no muri Tanzania nuko bimeze kugira ngo u Rwanda rutangire kubaka agace karwo nuko Tanzania yubaka agace ka ikakarangiza ikaza ikageza kuri frontier y'u Rwanda n'u Rwanda rukabona gutangira kuko ntabwo wakubaka utazi neza niba uko kubanziriza azubaka ryari se azubaka azashyira yubake ntabwo wabimenye urumva ko ni harimo kondisiyo ikomeye cyane ikindi rero bavuga muri izi nkuru zigihora kigaruka nkuko nambe babwiye ni ukuvuga ngo u Rwanda rukeneye miliyari imwe na miliyoni 300 z'amadolari kugira ngo zubake agace ko mu Rwanda wenda kava ku Bugande kaza i Kigali cyangwa se kava Tanzania kaza i Kigali ariko ayo mafaranga ngo ntayo bafite buri mwaka kuva muri 2018 bahora babivuga bati amafaranga ntayo dufite mu isanduku turacyayashakisha turashaka kwayaduha ahubwo ikibazo aho bigeze ahangaha kuko mu bizi Rwanda imyenda igeze kuri 81% by'umusaruro mbumbe ni imyenda byinshi cyane ndumva na n'imyenda bitoya kuyibona batakipfa kuyibona cyane muzi neza ko FM ngo isigaye bagenzura imyenda yo bayikontrola uzaba ha miliyari imwe y'amadolari na miliyoni 300 y'amadolari y'umwenda ninde kandi bafite imyenda igeze hariya ni ikibazo gikomeye cyane ariko urumva ko amahirwe kugira ngo bira bintu bizarangire surutu ukurikije umubano mubi Rwanda rufitanye na bira bihugu by'ibituranyi hiyongera bicyo kibazo cy'amikoro ariko ikibazo cy'amikoro cyo wenda bashobora kuvugana bakagikemura ariko ikibazo cy'umubano mubi ashobora kuba icyo kidindiza cyane uriya mushinga wa gari ya moshi ni ikibazo cy'amikoro evidama ahubwo umuntu akibaza nanone ko u Rwanda rukeneye gari ya moshi kandi bavuga ati wenda igihugu cy'abaturanyi cy'Uganda ntabwo gishyiramo imbaraga ntabwo kibishishikariye baravuga ngo ni impamvu za politike ni iki byose niko bahora bavuga ngo bakoze iki kugira ngo umubano w'u Rwanda n'Ubugande ube mwiza noneho kugira ngo uwo mushinga ube watangira ikintu bakoze ni igihe se bakoze ibintu byiza babikorera Ubugande kugira ngo umubano ube mwiza cyangwa se umubano wagiye urushaho kuba mubi kubera nyine ibyo bagiye bakorera Ubugande ahangaha hari icyo kibazo umuntu yakubaza reka ndekere aho ngaho mbaduko nawe utanga igitekerezo cyawe turangize ijambo ni rya mbaduko
urakoze Cedric yagarutse barashaka kuvuga ku ngingo tugeze ku
iyingiyi
yes yego
yes Cedric watanga igitekerezo cyawe ingingo turiho ni yanyuma warangizwa na Cedric tukajya kwa mbaduko ijambo ni ryawe Cedric
urakoze abanyarwanda mbasabye imbabazi nayo ingiza akantu ka emergency ariko ndagarutse icyo nashaka gusobanurira ndabivuga vuba cyane bihuye n'ibyo bya gari ya moshi n'ibiki byose ubundi igihugu nk'icyacu iyo ufite urubyiruko ari tufite imana ko urubyiruko arirwo rwinshi mu banyarwanda bivuga iki niko amafaranga menshi tugomba kuyashyira muri industry muri mu bintu by'inganda nawe ushaka gukora gari ya moshi udafite ibintu by'inganda abantu bari gukina tennis abanyarwanda bari kwicwa n'inzara bari kwicwa n'ibyo bintu byose biri ngombwa ko tugira leta n'ibintu by'inguzanyo ntabwo bizahagarika kubera ko leta y'u Rwanda yiri guyohereza abasirikare mu gikurwana mu mahanga ariko kandi maze n'imyaka myinshi ndi kwiradiyo mbabwira ko igituma u Rwanda rushobora kumvisha ko utiri imbere ni kubera ko amafaranga menshi ari inguzanyo na deti kandi na dogiteri nibagize izina rye
Himbara
murakoze yarabivuze ejo bundi niko bimeze ariko inguzanyo nta kikiri en soi tukeneye inguzanyo ngo tufate inguzanyo tuyishyire mu nyubako remezo twubake inganda twubake imihanda twubake tukore reform mu kuntu abantu aho abanyarwanda baba cyane aho abantu babayeho nabi nihabe I Kigali aho Kagame aba gusa ariko no mu bituranye n'ahandi hose twubake amashuri twubake tugomba gushyira amafaranga he mu bantu b'abajene tugomba gushyira mu bintu byo kwiga ngo bashobore kwiga bazane amafaranga mu gihugu nabwo tugushyira amafaranga ariko amafaranga agiye akajya muri Crystal Venture akagenda mu kuyapfusha ubusa akagenda mu magolfe abanyarwanda bicwa n'inzara ntacyo biba bitumariye tugomba gukora reform agraire tugomba kuvimba yabivuze neza ntabwo urwanda rwigeze rugira ekonomi tugomba gufata amafaranga tukareka ibintu by'icyayi n'ikawa sibyo dukora ahubwo ubuhinzi bushinzwe mu gushaka kugaburira abanyarwanda n'abanyarwandakazi tugomba gufata ikonomi y'u Rwanda tukongera tukagira ikonomi koko ikonomi ishinzwe kuki muri export ubu ngubu dufite ubundi byinshi n'ibiribwa cyane cyane ibiribwa biva hanze kandi twirirwa turwana n'abanyamahanga ubundi u Rwanda rwagombye kuba igihugu kishoboye mu biribwa ariko ngo tubigireho fomu ya mbere ni muri industry ariko ibyo ngibyo ngo bishobore gukorwa niko mu banyarwanda hamwe tugomba guhindura politiki y'igihugu cyacu kuko buri wese aho guhaguruka akarwana cyangwa tuzakomeza kwicwa n'inzara igari ya moshi kuvuga ibintu bya gari ya moshi rwose no kwitigita nacyo biba nacyo byatumarira tugomba kuvuga ibintu bya industry ufasha nk'ubushinwa par example urase gukuye mu bushinwa basho ubushinwa urebye nka tonage nka toma nk'ibyuma byose bikorwa kwisi bidikuvuga ibyuma just le fer mu gifaransa iron iron ikorwa kwisi yose 70% y'ibyuma just le fer just iyo produit yonyine ikorwa mu buryo burenze scale kwisi yose ikorwa mu bushinwa pourcentage ya fer ikorwa mu muri Afrika gusa mu karere kacu ko ko tufite pourcentage ko tufite ngo ukareka tukuturwane ngo ku pourcentage nini y'ibyo ngibyo bivuye mu Rwanda biva mu Rwanda ni nk'ibyo ngibyo niho ubona ingufu iyo igihugu kifite jeunesse gifite urubyiruko n'urwo rufite mu Rwanda barufata bakabushya mu nganda murakoze
urakoze cyane Cedric kuba waje mu kiganiro turagushimiye cyane reka nge kwamba dukoma dukoresha muri ryawe
murakoze nizeye ko muri kunyumva
iyo turakumva
ya kariyamoshi tumaze kuyivuga kuri radio hano nk'inshuro sinazibara ya kariyamoshi ni ikintu cyiza ni nziza ubu ngubu bigezweho cyane cyane mu Burayi kubera ko bigaragara ko ibihe byahindutse ubu ngubu isi yarashyushye dusigaye tugera muri temperature muri za 40 ubundi byarabaga 30 urabona iriya myuzure iri kuza iriya yabaye mu Budage mu Bubiligi n'ahandi hose nyamunano muri Autriche all west yarabaye uretse kwitahitanya abantu ariko yangije byinshi cyane bo muri makeya rero environnement yarazambye cyane cyane mu kirere ubu rero bikaba igezweho ari uko byanze bikunze bari gushaka guhindura bakava ku mihanda bakava ku makamyo ari anywa amazutu noneho bakabishyira ku marayi bakabishyira muri gari ya moshi gusa gari ya moshi nayo ifite defo ntabwo igera hose naho ntuye zihari n'izo ampereri yashyizeho ampereri umwami w'abami agomba kwa hashize imyaka irenga 100 nta zindi ntuza bagiye bakora bagiye bubaka urumva rero ubu niho bagiye guhindura bakaba muri bitesi ya gatatu bakagera mu ya gatanu bahindura noneho bakaba ku buryo kugira ngo abantu baze ku modoka kuko hari nk'abakozi bavuga bati njyewe nkunzwe n'imodoka ubu rero bari kureba ukuntu babihindura noneho aho kugira ngo mubwire ngo nafate imodoka elegitirike kane yatazi naho azajya kuyisharijira ahubwo bareba ukuntu nyine izo za gari ya moshi ziboneka zikaba nyinshi na frekansi zazo zikiyongera muri makeya zigezweho cyane cyane mu Burayi ndakeka na biriya perezida wa Amerika yavuze urabona ko afite imishinga ikomeye cyane itwara amabiliyoni ndakeka nabyo birimo yo kuzarenovora infrastructure ariko cyane cyane amarayi n'ibiki byose n'ibiriya byose byano na gari ya moshi hanyuma gari ya moshi rero ni ikintu gihenda narabivuze ndabisubiramo songera mbivuge mpaka banyomoza bagera gute mutanabyemera ariko ni kwemeza kuko gari ya moshi ndakeka nyizi neza kamema gari ya moshi irahenda kuyubaka cyo ni kimwe kubaka aho amarayi azaca birahenda kugura amarayi birahenda kuyaronuvora birahenda abasaza rwose agasaza n'uturu mazaningese ariko aragira ho agashunga agashira kubera ko intunze y'ibicaho kiba kiremereye amatoni n'amatoni ibyo bigasaza rero bakazihindura kuzihindura nabyo birahenda ikindi bibaza main d'oeuvre qualifié icyo ni ikintu gikomeye n'uturu mabashinwa baraza kubatwubakira ntibarangiza bigendere no mukeneye abakozi qualifié kuyisigasira kuyisana ku asenisoma kuyitunganya serivisi abantu bakora noneho niba ziri gukora tuvuge ko zigenda zavagwa n'ibyose ababikoramo ababitwara ababirepara mukagenera byose uko byumvikana ko ari iz'amashanyarazi kuko ugiye kuzaniza zigenda n'amazutu nabyo nta kigenda amashanyarazi ugomba kufite amashanyarazi menshi akomeye ahoraho ibyo nabyo birahenze birakenewe mu Rwanda sindi kuko tubifite iyo birigo baririmba rero ngo gari ya moshi ngo byatewe ngo na Tanzania cyangwa na Uganda bababeshye icya mbere none gikenewe muri gari ya moshi cyangwa mu bintu cyane cyane zino technology moderne hakeneye we ubwumvikane ubwubahane na confiance ijana ku ijana donc byagombye kuba bimeze Kenya Uganda Tanzania Rwanda Burundi byagombye kuba bimeze nkaho ari igihugu kimwe bafite intere zimwe bafite bakundana kurusha abavandimwe bubahana batajyajyana batabeshyana batanekana badategana ambusha batagira gute none se niba kaga yarayoboye East African Community imyaka ibiri ntatumize inama ntagire gute ntanavuge nta nibi nibi yarangiza akavuga ngo ngari ya moshe ko zizaza gute amatati barafitanye n'Uburundi barumvuna bizagenda gute ubundi normalumwa u Rwanda n'Uburundi bwashobora kwishyira hamwe bukamera nk'impanga n'ubundi bari impanga ariko beta forjumo bakishyira hamwe bakikorera ka gari ya moshe kabo kabahuza Bujumbura Kigali none byo bindi bindi bikazaza nyuma bakanerekana ko bishyize hamwe ko nubwo ari dutoya ariko dushobora gukorana iyo gari ya moshe ariko ushobora kubaho ikagenda ikagera Kigali ikagera Bujumbura ariko ikagaruka ikagenda ifumva imwe igenda indi iri bagaza gahurira mu nzira zigahura za Butare na hose ariko zikaba zikora ibyo byari gushoboka iyo bagira ubushake bakareka kwitwaza Tanzania bakareka kwitwaza ni noneho wenda iyo kubera ko mugashaka kuvanga ibintu Dar es Salaam na Mombasa okay nabyo noneho bakabitangira gahuru gabo ariko ibyo ngibyo bidepanda nge Yesu u Rwanda niko bwa ngubyo gupfukama ukabwira ibyo bihugu yuko mubishaka rukikana n'ubushake nuko bwabonye nyine investisoma ariko ubundi investisoma bagombye kubishakira none hamwe bose bose cyarimwe hamwe ikintu none ngomba kunyomoza ni kuvuga ngo ngiyo Kenya yubatse ngo Tanzania ikubaka ngo Uganda ikubaka u Rwanda ngo ngomba gutegereza ko barangiza ntabwo ari byo ari ahantu bafite ubushake bafite ubushobozi bafite amafaranga bafite na ya confiance nahoze mvuga politiki niyo yayo birashoboka ko hariya isaka bari kubaka cyangwa za rufungo bari kubaka cyangwa hirya muri Tanzania no mu Rwanda bagatangira kubaka bashaka bagahera Kigali bakagera gute bagahurira ku rusumo bagahurira na teko rikoma birashoboka ikibazo kibura ni ubushake bwa politiki na no kugenda bahinduka nk'ikirere cyo mu kwa kane nka metero yo mu kwa kane niho bipfira naho ubundi byashoboka nuko nabivuze byagombye kuba ariko igihugu kimwe bafite intumbero imwe bemera kuzapartaja ibyago n'ibyiza birimo n'inyungu zirimo kandi ibintu a long term imyaka 20 imyaka 50 imyaka 100 banavuga yuko nyine bizaba igihugu kimwe muri nibyo bari bagamije bavuga ngo u Rwanda rujye kwibyongeza byose ariko igihe ibyo bintu bitarashoboka bitarakorwa igihe u Rwanda rutumvikana n'u Burundi u Rwanda rukajya gushotora noneho Uganda ejo bundi hapfuye abaperezida babiri tutazi uko bapfuye bari abasore bameze neza bagenda bagira gute bahagaze neza ku buryo umuntu wese akibaza ndibaza bishwe n'iki marizo kamwe ngo gari ya moshe ntizabaho ni nk'amahembe y'imbwa ntabwo izaboneka hariya muri kariya karere etandone ko no mu Rwanda ari imisozi urugero simple TGV ituruka i Hamburu ije hano i Vienne iri mu Budage igenda muri turasa kilometero arera iyo itangiye kugera i Salzburg ihita kugenda muri 200 igera i Vienne wenda igendera muri saa sinkani saa kumi kubera ko ari mu misozi u Rwanda se ni ya misozi yaho ingana kuriya ibiraro bazashobora kubyubona kubyubaka n'inkangu zaho ngo gari ya moshi ntabwo ari umukino ntabwo ari kimwe na Rwanda Air Rwanda yoroshye kuyikora uragenda bagakupa biriya bidege n'ibyose hasigaye mukazishyura uko muzashaka kose nako ni bizinge biroroshye cyane gukora kompanyi y'indege ariko gukora kompanyi ya gari ya moshi ushobora gutangira gusiza ukazarenga usaza utaranarangiza no gusiza gari ya moshi ni ikintu gihenze kubona biriya iti bashyiraho cyangwa ababeto bashyiraho na gravier bashyiramo kuyantrotona ku amaraje hanyuma amavayishe sinzi uko bagita mu Kinyarwanda ariko natanga urugero vayishe icyo ari cyo urebe gari ya moshi iturutse mu rugero iturutse kuri Pwaruru cyangwa hariya mu i Kigali ishaka kujya mu Ruhengeri indi ishaka kujya igitaramo noneho igomba hari ikintu ugomba gukatisha iki akitamukira urabona nk'ifi iri koga ukuntu ibi iri gukata agosha droite ugomba kubihindura ibyo ni manuel ubu byose modele ni on automatique ibyo nabyo birahenda kubi kandi birasaza kuko bikora cyane ugomba guhindura igihe kuko biri kuyiraye imwe irashaka kujya ibyumba cyangwa mu Ruhengeri indi irashaka kujya igitaramo cyangwa za Butare ugomba rero kuhindura ibyo byuma birahenda kandi birasaza kandi iyo ukoze nabi nubwo ujya kumva ukumva ngo impanuka yabaye naha no mu Burayi hano bijya biba buri gihe bakavuga ngo ubye ni amakosa n'abiri ni kenshi na kenshi bavuga ngo ni umuntu warangaye ntabwo ari dongo haba byo menshi byo tuferizage n'uda mekanishe tuferizage ariko kenshi na kenshi aba ari umuntu warangaye cyangwa ari mu nzozi cyangwa arebaga cyangwa ari kure kuri telefone runaka ntiyite kuri za sinyo ziba zihari ibyo bintu byose rero bibaza abantu babyize bibaza ubushake bibaza kw'imbaraga zose zishoboka ziri positive bazakira hamwe mu Rwanda ntabihari rero tureka tukabya no kugira ngo tutabihari niba baragiye bafite ubushake baba barakoze agatoronso gatoya Kigali Bujumbura murakoze numva ariho narangirizaho gari ya moshi izaza ariko izaza kagata kiriho najya kuva muri imyaka ya 2025 cyangwa 2033 ntabwo nyaga ko azaba gifite imbaraga zo kubara gari ya moshi yaba bifite imbaraga yabikoze hakera kuko yabivuze hashize imyaka 20 ashyizemo n'imbaraga zo kubikora ntabyakoze nta na priority yabihaye nta n'ubushake ntabwo navuga ngo yaragerageje biramunanira oya nta yari kubikora ukundi yabashaka gari ya moshi gusa bagira ngo barangaze abantu bavuge ko bari gukora ibintu kuko abanyapolitiki kenshi niko bakora ariko baba bagira ngo bibeshyere abaturage babizeza ibintu bitazashoboka bitazabaho kandi ayo mafaranga na menshi niyo yayo ntawe uzapfa kuyaguha ku musa ibyo birumvikana ni menshi kandi ntabwo bazabaye n'amadeviza ikindi abashinwa babyubaka nabo ntabwo boroshye nabo bashaka kuba super power nabo bafite izindi ntere zindi ariko ibyo ni ibindi bindi tukabyihorera muri make nuva icyo nabivugaho ntawe ushaka guca intege bizubakwa ariko tugomba kumenya ko ari ukwiyuha icyuya ntabwo ari ukuza gusa ngo badutereka ngo gari ya moshi ibi n'ibi kandi na ziriya ndege uko iminsi igenda yicuma niko muzaba mureba ukuntu nazo zizagenda zitugora zatugora byanze bikunze antorotiye ibiki kugira gute no kuzigurisha ukabigura n'uzigurira aho kuziparikinga kuzigira gute byinshi birebire nabyo muzaba mureba mu minsi iri imbere uko iminsi igenda yicuma niko bigenda utubazo zizagenda tugaragara kimwe no kwishyura iriya myenda na za entere n'ibindi byose ariko peyimporute ni igihugu cyacu turagikunda hanyuma tukaba twifuza ko kizamererwa neza tuzakizahura cyangwa abana b'u Rwanda bazakikorera kuri cyacu kandi iyo wabyaye umwana ugomba kumurera niko bimeze nuko biteye rero nkaba numva ari uko aricyo nabivugaho asigaye nkaba nashimira mwe twabanye cyane cyane we muyobozi w'ikiganiro na Cedric twari kumwe n'abaduteze amatwi aba nabwira ngo nakagaruka ababwira ngo mugire ibihe byiza nawe utaha
urakoze cyane mbaduko ndagushimiye cyane na Cedric mwabaje kuza mu kiganiro ndangiza navuga ko hari akantu wari wavuze uti ibihugu byose bigira golfe nk'uko bigira ikibuga cy'indege ariko ahangaha gusa ntabwo ari njye ntabwo ndwanya ntasindwanya golfe soroma mu ntekereza ko ibintu nka biriya by'amahoteli ibibuga bya golfe akenshi byaba byiza bashatse bashyiramo n'amamiliyari 900 ibyo ntabwo ntacyo bitwaye ariko ntabe ari leta ibishyiramo wenda bikakorwa n'abantu prive kuko leta mu buryo bwa politike kujya gusobanurira abaturage ngo watanze wakoresheje amafaranga ikibuga cya golf wagikoresha amafaranga ajya kungana nayo washyize muri bije y'ubuhinzi ibyo ntabwo wabisobanura mu buryo bwa politike ntabwo ibintu bisobanuka ibyo wabireka bigakorwa n'abaprive akaba aribo bashyiramo amafaranga uko babishaka ariko ntekereza ko leta kujya gushora amafaranga mu bintu nka biriya kandi ishyiramo amafaranga imisoro y'abaturage cyane cyane ko mu Rwanda baranashyiramo n'amafaranga za pansiyo z'abaturage ntabwo biteye isoni kubona umuntu ubu ngubu uko bihagaze hari ikiganiro twize gukora tuvuga tuti umuntu ufata pansiyo y'ukwezi kera mu minsi ishize bavuga ngo pansiyo y'ukwezi yaguraga umufuka w'amakara none ubu ngubu abantu bafata pansiyo barafata pansiyo y'ukwezi yagura gusa imifuka ibiri y'amakara ubu ntabwo wumva ko ari ibintu bitumvikana mu buryo bwa politike kujya kubwira abo bantu uha pansiyo ingana n'imifuka ibiri y'amakara ukavuga ngo amafaranga mwizigamiye ari muri kiriya kigega nafashe miliyari 16 njya kuyakoresha ikibuga cya golf urumva mu buryo bwa politiki urumva abantu kubisobanura ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bitoroshye kubisobanura cyukora cyo abantu baba prive ba mu bigenga bafite imari zabo bakabikora byo ntacyo bitwaye rwose ariko kujya ngo leta itanga amafaranga na kuriya n'ibibazo biri mu Rwanda uzi abantu batagira udupfukamunwa batagira isabune abana batagira ibitabo abana batanu bafatanye igitabo kimwe ugatanga amafaranga angana kuriya ku kibuga cya golf ntabwo ari ibintu mu buryo bwa politiki ntabwo ari bo babasha gusobanura mbo ikindi kuri ingingo ya nyuma nuko iri ingingo ya gare ya moshi bavuga ngo ubushake buke n'ibazo bya politiki ibyo bituma ituzura itubakwa nuko bagiye batangaza muri inkuru yasohotse ndumva ejo hashize batangaza ngo amabwiriza ngo kuri umushoferi wa utwara gare ya moshi agomba kuba yitwaye abapolisi ibintu by'umutekano ibintu nk'ibyo ngibyo babivuze rero abantu batangira kuvuga ati twari tugize mu gare ya moshi yahageze none se batangiye kuzana amabwiriza ku mushoferi agomba kwitwara uko abagenzi bagomba kwitwara gare ya moshi itaranahagera itaranatangira bati muradushituye rwose twari tugize ngo bamwe bavuga bati mwadushitse twari tugize ngo noneho yahageze mureka ndekera aho ngaho rero banyarwanda banyarwandakazi mwadukurikiye mwese mwese turabashimye Serge na Chantal mwadufashe kubanga ibyuma turabashimye cyane namwe Mbaduko na Cedric mwadufashe mu kiganiro mwakoze cyane turabashimye twatwizera kwenda ubutaha nabwo muzabona kanya mukanyaruka ubundi rero mwese mwese mugira amahoro y'Imana ikiganiro cyacu twaberetse ko rwose mu Rwanda harimo gusesagura mu buryo buteye ubwoba ibi bintu nibyo guhagurukirwa kubera ko nitugumya kurebera hazagira igihe amadeni bire uko basahura niko basigamo icyuho mu isanduku ya leta ari amadeni bafata mbabwiza kuri abanyarwanda nibo bazayishyura ejo muzabona abantu batakibasha guhemba imishahara yabo abantu batakibona umuti kubera ko amafaranga ashize mu kigega muzabibona ejo bundi rero abantu nibagire vuba vuba birwaneho ubutegetsi bw'ibavane bashyiraho ubutegetsi bwiza kuko nibatinda gatoya Kagame azadusigira azaturaga amadeni tutazabasha kwikorera n'abana bacu n'abuzukuru bacu tutazabasha kwikorera azadusigira amadeni ateye ubwoba reka ndekera aho ngaho rero mugire ibihe byiza Imana mwese bahire turabakunda cyane kuri Radio Itahuka niko abageme Eduard bategura iki kiganiro cy'imibereho mu y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro y'Imana Imana ibane namwe
Nirwogezwa n'ingabo kwa ngango tokera kwa gahindura ati ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari